ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angubingelele phinde kwamukele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christian Networks. Akube uyafana nami ukhohlwe igama lomuntu emva nje kwemzuzu emibili uhlangane naye kunzima. Angithi kodwa manje inkinga igama lalowo muntu lisemqoka ngokungakholakali kuye. Akho ungathi yikho noma udayi akuyikho. Ukuhluleka ukukhumbula amagama abantu kubatshela ukuthi asinandaba kangakanani ngabo. Uqinisele iphuzu lami, uzizwa kanjani uma umuntu ekhohlwa igama lakho? Kuye kusuke noma yiphi imfudumalo kuvese kuyesule ebekade beyikhombisa ngombele umuntu eyikhombisa ekuqaleni sabonana. Futhi kwehlisisa sasa lokusungula ubudlelane nabo. UNkulunkulu uNkulunkulu odale bonke abantu emhlabeni. Wazi konke, unamandla onke, unothando lonke, usendaweni zonke. Kodwa khona kunjalo, akakhohlwa nelodwa igama lomuntu. Isaiah 43 verse 1. Kepha manje, usho kanje uJehova, owakudalayo wena Jakobe, nowakubumba wena Israyeli. Uthi, ungesabi, ngokuba ngikuhlengile, ngikubizile ngegama lakho, ungowami. Umbize kanjani uJakobe? Ngikubizile ngegama lakho, ungowami. Mlaleli, mna nawe asizona nje inombolo kuye, mhlambe wena ube ku-4465970, mina ngibe ku-4465971. Phezu kokuba adala umhlaba wonke, phezu kokuba awubambe ngezandla zakhe umzuzu nomzuzu, phezu kokuba enezinto eziningi ezisesandleni sakhe eziqhubekayo njengamanje, nongeke wasondela ngisho eduze ekucabangeni konke akuphethe uNkulunkulu. Angithi, phezu kwakho konke kukuningi kangako, kodwa uyakwazi ngegama lakho. Akalilokothi alikhohlwe igama lakho ukubiza ngalo ngqo. Kuthini lokho kuwe? Khona la, khona manje, ngokokuthi unonakekelo olungakanani lo Nkulunkulu analo ngawe. Ngesabi ngokuba nguhlengile, ngikubizile ngegama lakho, ngowami. Ukuyi toilet devotion e fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.